Like the boss.
Alafu tunachapa dimba. Dimba na kampeng joka diva.
Yo, I look good in the supper. Sikia
Mavo on the beat.
Area yangu kuna peng, nika hard to get. Yo shinda gama indo, maybe atoke weekend. Nasikia napenda fimbo, mumu ita DNN. Korada ya kumdhido, lazima nika peng. Uskini mekuma, ai, cheki nita kutap. Nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uskini mekumak, ai, nita kutap. Ai, cheki nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Baby doll, susikie nko na form. Neza kuspoil, neza kutolea form. Si ati na braga, di we una nino. Baby doll, sema name ni kumwagie mado. Kupatika na kwa form za wanaija. Usiku Gemini, kanazoza na wababa. Yoto kia gatujo kanko na rada. Goshodo meni bamba, hindo malinataka. Uski nimeka zoom zoom, nimeka ngam. Nisha rada marut zote zenye yo pass. Nisha juwa goshodo na penda gatu kubash. Sojo ni kim round na muround na magash. Uskini mekumak, ai, cheki nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uskini mekumak, ai, nitakutap. Ai, cheki nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Hakuna kitu na chizisha kama denda. Ama niteke gosho domo nyamebeba. Manzi yako menino kiju ya mrenga. Kwangu kasha surrender na jovi tu anapenda. Sikiza doba vile napumua. On the beat ni mavo bana si unajua. Kufinish kumalu na leta mizuka. Better than bad, better than bad. Cheki, ati, ati. Songa, songa kama ukondane. Nikona mali nani amebeba kinare. Ukinidai unacheza na madolare. Ninare juu ya nare. So baby girl nimekumak, ai, cheki nitakutap. Nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap. Cheki, uski nimekumak, ai, nitakutap. Ai, cheki nimekumak, nimekumak, na lazima na kutap.